I'm at zenbury.com. Super vibes.
Yo, S1.
Yeah. Oh, it's good. Hydra. Yeah. Hello. It's me, Oske, the one who made you feel pain. Joy and banja, tinene kute sole. Pasomwe sina chete gandilo le nchongo sole. Tina kope kanso gamba za mafanzi. Kutu gani pray and the ago mafrenzi. Tinka wana ngade zikala za nomo. Koma ndi uweka ya mwaka ndi gwila nkono. Nika kumbu kila, lila isa emo. Huku ndili lila. Nika nande kukanika kuukwila. Ningo kumba iweyo utabwelela now. D.I.X. Hello, D.I.X. It's me. Ningo kanika kujikazi kisa. Ningo kumba jita wili run. Akunde pande my memories. Kana ningo kukani zila always. Sezo pweka kuhiwa lazo nsese. Mutima umanga ulinga teto seche. Ningo siwa na kusia majipongwe. Kukusia ngaribungwe. Dina senta tango figa kulilungwe. Andina faya lungwe. Pano mabala ako sana pole. Kana ndudi sole. Gadi kala funa wandi konde. Nikulu ile chonde. Nabwela zene zene sizo ya sana. Echonde dani vela no. Utachoka pali mechiku yenda no. Mwe wanga funa iwe no. D.I.X. Hello. D.I.X. It's me. Ningu kanika kujikazi kisa. Ningu kumba jita wili run. Akundi pali my memories. Kana ningu kukanya zila always. Sizo pweka kuhiwa lazo nsesu. Mutima umanga ulinga teto seche. D.I.X. Hello. D.I.X. It's me. Ningu kanika kujikazi kisa. Ningu kumba jita wili run. Akundi pali my memories. Kana ningu kukanya zila always.
www.amadzambiwi.com.